sawirkii 19:7 Iisaya aan sheegi hertiis sheeko kale. Sheekadaasna way ka saabsanaatay nin yar oo Yahuud ah oo taajir ah. Linkaasna walwalbo yaa haysti. Wal us aan baahnayn ma jirne. Laakiin way aan kooyi lan kale oo faqiir ah. Laakiin lamaadoodba way iska arageen jannada dhatiyood. Wayna ka arageen nabigaayni Ibraahim. Faraiisna Yahuudiya ahay lamadaba. Lamaadoodna lankii taajirka ahay madii dhimadi, lankii kalena aad yaa aan hoogsami. Dunida dhatiyeed markii joogi ninkii faqiirka ahay dhibaatoodi. Laakiin kii taajirka ahay markii dunida dhatiyeed roogi ma dhibaatoone raahaysaday. Laakiin Ibraahim way ka ari lamadiina farqi weyn yaa nin dhahay. Farqiga nin dhahayna way ay lankun taajirka ah way ki raahaysti dunida dhatiyeed. Laakiin faqiirkun usi rafaadi. Laakiin hadda way ki raahaysaday meeli jannada eebihay inka talagalay. Saas dartiyeed widaay wayna la koofade in si aanu noolaano in mar walbo hafidno jidki eebihay. Madii wal haysano i madii wal haysaninba inii unu aan aabudno eebihay. Sayidka Iisa Masiixna nabadbaadiye.